changamoto siku za leo. Uchumi kuharibika ni dhahiri sana. Kukosa hela,
unatamani kukata tamaa, unatamani kushikwa mkono.
Ila ukivumilia utashinda. Chakula mezani, shukuru